Mumamuka gegwanga Uganda kyongedde okuzuulibwa nti obubonero obw'endwadde y'ekinyeenya mutwe bweyongedde mu baana oludda olwo, ekintu ekyeraliikirizza bakadde baabwe. Kakati okusinziira ku biriwo, embeera eno eyongedde okulabikira mu bitundu okuli Padel disitulikiti y'ekitugumu kwogata n'eyo eya Omoro, ekirese ng'abazadde bali mu bweraliikirivu. Abangi tebakyalina nsimbi, abalala ne batuuka n'okwebuuza ddala lwaki kituuka ku baana baabwe, n'abamu ne beebuuza waawo balina okuddukira okufuna obuyambi. Kakati mu magombolola okuli eyitibwa Atanga gatako n'eyo eyitibwa Awere, bino nno byonna biri mu disitulikiti ye Padel, kizuuliddwa nti embeera eno yeeyongedde. Kinajjukirwa nti mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno Dr. Benson Oyo yavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu oludda olwo mu disitulikiti ye Padel, yategeeza nti disitulikiti eno erina abalwadde ab'embeera eno abali mu 1,359.
It is a disease the government has become silent about. That is not a disease. But the district is one of the districts which were highly affected with nodding disease. Currently, we have up to 1,359 patients of nodding disease, out of which 562 of them have severe form of nodding disease. This disease gives a total burden to the household and to the community to a level that some of these patients they get involved in incest forced relationships where they can rape their own sisters, their mothers, and anybody they come against. And yet these patients are always aggressive, and hence it gives total responsibility to the parents and the siblings to take care of these patients. This jeopardizes their productivity at home. They cannot engage in productive work, and hence there is total poverty in those households affected.
Samson Ochaya, ononongi ndwadde eno ey'ekinyeenya mutwe agitegeera bulungi nnyo ng'afubutuka mu bitundu ebyo ebya Padel, agambye nti ebimu ku ebyo ebibasoomooza mu kukungaanya amawulire agakikwatako kwe kuba nti ebikozesebwa balina bitono ate nti n'obuvujjirizi busaamusaamu.
Yeah, yeah, yeah.